Golli simori sap gorko gor biiteedo corne ina wonno sesari ko mawda habber soldateebe wiiteende habber itali narinde ko nun dudo o wonno kanko e galle makko fof ebe kulno alla o mo wallatno miskineebe no feewi kadi o mo nyaagatono alla nyande fof kikiido goto hedde waktuuji tati o hebi jiidi o yi malaika alla halati ina naata e galle makko kadi in wiyam
corne
o futtani mo giti kulol jaggemo o wiimo
ko woni ciernaajo
malaika o wiimo
alla jabi toralima kanyum e ballal madanta miskineebe ngal o siftorim dum non nel joni worbe yoppe bele ina ngadda biyeteedo Simon gandiraado Pierre o jippi ko sakke biyeteedo Simon bo galle mum woni daani geejjo
ndel malaika kaldat noode makko o yehi o noddi sarwoobe makko dido e soldat goto non dodo jeyaade e badibam o habribi ko kewno ko fof ha gasi o nelibi yoppe jango e mum tawi ebe e lawol kadi tawi be battima saare nde Pierre ngambi dow bildi galle mum hedde nange e hoore ngam toraade o heyi o yidi nyamdi do o fewjante ko o nyami do o hebi jiidi o yi asmano in udditi huunde wayndo mberta teeri njaandi kabbaande e cobbuli mum nay ina jippo fayde leydi dendangal kullen leydi laadoji kanyumen e cilli weeyo ina gonno e mayit sawto goto wiimo
Pierre umma war hen nyama
kono o wi
muk jomirado me meeda nyamde ko tunwi e ko laabani
daani nde wiitimo dimmol
wata tunwin ko alla dakini
dum wadi hakkilabe tati don e don ciagal mum nderta teeri ndi ngabbitina do asman Pierre win e mi jadi holi ko jiidi mum be pirtata tawi e on saha worbe be korne nelnobe namni ma njiti galle Simon ngari ndari e damal he noddi namni so Simon gandirado Pierre ko don jippi do Pierre mijitono mana jiidi mum do ruhu o wiidum
worbe tato nana jiilama umma jippa njahda e mabbe tawa a fikitaki ngati ko min nelibe
nden Pierre jippi wi worbe be
mbodoni ko min jiilata don holi haajo gaddodo on do
be njaabi be mbi
ko korne mawdo soldatebe goto nelimin ko gorko pewdo kuldo Allah mo leñol yahude en fof cetteni moddere malaika cenido yamarimo yo adde galle makko wodo ko kalan damu
ko non Pierre natneribi jippanibe e galle he jango e mum o ummi o yahdi e mabbe huunde e bandiraabe yo penabe doftimo jango e mum be jetti sesare korne ina tijinobe te noddina bandiraabe mum e sehlaabe mum badibe fof de Pierre naati galle o korne yahi jabbo yaade dum diccani dum sujjani dum kono Pierre umminimo wi
umma ngati ko me neddo tanno maani
do Pierre haldat e makko do naati e der galle he tawi ton yimbe heewbe ina dinti o wiibe
odon ngandi yahuda dina mum rokkani dum jokkondirde e mo jiidani leñol wala naadde e galle mum kono Allah holli kam woto mi jewru hay goto tun wudo wala mo laabani ko dum wadi de neldon mi de mi sikkitaaki ni mi ar dum non mbado yinno andude holi ko gaddirdon mi
korne jaabi wi
woni joni balde nay mbado torotono do e gallam he kikiida sanga waktuuji tati ha gorko bornido chomci nyilkoji dari yesam wi immi kornei toranga mango jabama alla teskima ballal mbadanda miskinebe gal dum non nel joni yoppe noddane da Simon gandira da Pierre o jippi ko galle Simon sakke koddo jimde gecho ko dum wadi nelmi doone don yo a yilo e an non mi do yettuma e garal ma he joni non edeni do enen fof e yeso Allah amin kedi ko jomirada o yamirma yo a hal ko fof
den Pierre yetti kongol wi
joni de mi fami e gonga Allah jinganta hay goto neddo kullomo badowo ko feewi fof o jabat dum ko leñol mum way wande fof Allah neldi besngu Israel kongol ngol rokuribe kabaru dejre o Yesu Almasihu ko on woni jomum yimbe fof adon gandi kabaru kupto dindo diwan yode o fof fudorade galile tiagal baptis gol ngol yaaya yeynan nongol Yesu Nazareth najo o adon gandi no Allah subarimo jipini e makko ruhu cenido e wondude e baawde no o yahari nokku yo nokku o ma wada ko moddi o ma sellina kala wonnobe e kalfaande iblisa sabu Allah wonduno ko e makko minen ko min sedeji ko o wadi lesdi yahuda en e Jerusalem ko fof be pengimo e leggal ha o mayi kono Allah wurtinimo e nyalawma tatabije o kadi rokkimo fende wana non feewde e yimbe fof ko feewde e seedeji di Allah subino adandi minen nyamdube e makko njardi e makko ciagal gurtugol makko e hakkune maybe be te kanko Yesu o yamari min yomin jeynu fayde e yimbe be min cettano dumen ko kanko woni mo Allah wadi nyaawo wurbe e maybe o annabaabe be fof cettanimamo e wonde kala gongdindomo ma yafe bakatuji mom sababu ne inde makko
do Pierre hala nodo ruhu cenido jippi e dendangal hedato nodo kongul ngul borni de gongdin bi ardunobe e Pierre be naji hena dokki Allah de hono ruhu cenido charori ha e be gona yahude enbe ngati e be nanatno ben yimbi ina kala e dembe goddi ina mawnina Allah den Pierre hebiti wi
mbele won baawdo hadde be hebirbe ruhu cenido o no menni ndiyam baptisirteedam
o yamiri yobe baptise e do inde Yesu Almasihu cagal dum be nyaagi o waddo e mabbe balde seeda